ufuna ukoyikwa ehleli nje ufuna ukoyikwa ehleli nje ufuna ukoyikwa ehleli nje unolaka ehleli nje unolaka ehleli nje unolaka ehleli nje unolaka uyingonyama kwabanye abantu
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 uyingonyama
ehleli nje ufuna ukoyikwa ehleli nje ufuna ukoyikwa
uyingonyama
ehleli nje ufuna ukoyikwa ehleli nje unolaka
uyingonyama
ehleli nje unolaka ehleli nje unolaka
uyingonyama
ehleli nje unolaka uyingonyama kwabanye abantu uyingonyama kwabanye abantu yeyo kwabanye abantu
uyingonyama
yo kwabanye abantu yo kwabanye abantu
uyingonyama kwabanye abantu
efe adonsi follow sectors abaqala noma laba phekhosha noma laba phekunene liyadonsa ifollow sekujala belgqeqe njengokhoba kabe kubahlukumezana balihlukazana baqaka kwavela amanzoni lizabaqakena namhlanje ababoni benochuku nje qalanisa lapho chathi napha ebebhesini man yezangwa abotyoze lomaqhosha lapho ye akafuneki umuntu ehleli nje avungama ye ebhumesi ye nathi lifuna undibulala ndonqena utshaba
ehleli nje ufuna ukoyikwa ehleli nje ufuna ukoyikwa ehleli nje ufuna ukoyikwa ehleli nje unolaka
uyingonyama
ehleli nje unolaka ehleli nje unolaka
uyingonyama kwabanye abantu
uyingonyama kwabanye abantu
uyingonyama kwabanye abantu
uyingonyama kwabanye abantu
uyingonyama
yo kwabanye abantu yo kwabanye abantu
uyingonyama
yo kwabanye abantu
uthini utambinzo utata kanqinqi yayifaka la ngoma kudala uthi yayithanda yoli ye ndiyabulela bhuti ngophathisana kakuhle ey abaxeleli basiphathisene ngantoni ingxoba base bafuna uyiphatha nabo
ehleli nje ufuna ukoyikwa ehleli nje ufuna ukoyikwa ehleli nje ufuna ukoyikwa ehleli nje unolaka ehleli nje unolaka ehleli nje unolaka uyingonyama kwabanye abantu uyingonyama kwabanye abantu iyo kwabanye abantu
uyingonyama
iyo kwabanye abantu iyo kwabanye abantu
uyingonyama.